katondo wechisa tonde kamuka matonja buliranga abange banchaye benesiga nomuchala yechanze nanja bulira sigade mupanga bomuti nzeka sirinayo muntu ainza kunjuna abantu bensenu bona balimba bagala lino mwavute bamusembeza wenaline zange na yamba banji webala bangazike yene banja bulira zirukideli kwa yamba banji wagamba nkuko wole ntiono itaba jagala kunyo kumazi yesu nange bambi mpone nyonto mponyo kuzunga omutigo vula muguliruda wa yesu pulire bibala visinga feza nizabu bambi nyamba nyamba tata bambi nyamba olokolo bulamu bambi nyamba konyamba yesu bambi nyamba olokolo moyo gwange nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange waliwe kizimbe kindi obubi mukifo wekyankwata tewalagika muntu nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange ebizibu musenofunye mu bingi byokuguma tatambikoye nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange zijukire birebyo ngekyokulya olusinga banaye kati mama byagwawo nsula njala nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange siringayomba naye benyambye bangi bwentuse mu bwetaavu sifunye yanyamba nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange sikyawa muntu buli omu namusembeza kyokka omulabe nabakozesa okunsira nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange eyali obulungi nafuka bega kube nayamba tewali anzijukidde nyamba konemeredwa bambi yesu nyamba mukwano gwange mukwano gwange mukwano gwange kuita mkwano gwange webampe chitanda luli tewali ajayo kundaba abancha wabalo zanti chiwede emiti majasa nyuka munda mtu bambi nyambako nyambako olulala bansiba mukomera tewali ajayo kundaba abange banchawa bonna olokuba nalokoka wenalokoka bansingisa omusango tewali yakkiriza mbeere wuwe bambi nyamba mukwano gwange bambi nyamba katonda wange nzize gy'olimu